waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dowladda Federaalka Australia ayaa sheegtay in app loogu talagalay in lagu dabagalo dadka ay dhici karto in xanuunka la qaadsiiyey ay markiiba dad badani moobayladooda ku soo rogteen, taasoo kor u qaadaysa dagaalka Australia kula jirto COVID-19. Dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha caafimaad, ganacsatada iyo bangiyada ayaa taageeray appkan aan qasabka ku ahayn dadka, oo markii ugu horreysay la diyaariyey ama la shaaciyey axaddii oo bisha Abriil ahayd 2026. Ugu yaraan 1.3 million oo qof ayaa soo rogtay appkan loo bixiyey COVID-19 Tracer app ama appka lagu dabagalo COVID-19, waxaana dadka soo rogtay shaaciyey wasiirka caafimaadka federaalka Greg Hunt oo bartiisa Twitterka ku qoray saacada kadib markii appka la soo bandhigay. Appkan oo sidoo kale loo yaqaano COVID Safe ayaa diyaar noqday in la soo rogto fiidkii axaddii, wuxuuna isticmaalayaa aaladda ama farsamada loo yaqaano Bluetooth, taasoo isku xiraysa moobaylada kala duwan ee isu dhow, si uu uga caawiyo in lala xiriiro dadka xanuunka ay dhici karto in la qaadsiiyey.
It's the most basic of data. It's simply about helping to save your life, to protect your life and to protect the life.
Waa macluumaad aasaasiya. Waxaa lagu caawinayaa oo keliya in nafta dadka la badbaadiyo, in naftaada la difaaco la badbaadiyo, in lagu difaaco nafta ama nolosha dhakhaatiirteena iyo kalkaaliyaasheena caafimaad iyo weliba dadka kale ee ay la kulmaan. Mr. Hunt ayaa sheegay in qof kasta oo walaac ka qaba in macluumaadkooda gaarka ah lagu xadgudbo ay isticmaali karaan magac been ah oo ay isku diiwaangelin karaan. Dowladda ayaa rajaynaysa in baaritaanada dadka xanuunka laga baarayo oo aad loo badinayo iyo appkan oo la isticmaalo ay keeni karto in la qafiifiyo xannibaadaha dhaqaale ee dalka saaran. Madaxa ururka dhakhaatiirta Australia Tony Partone ayaa sheegay in appkan qayb muhiima uu ka qaadanayo in laga jawaabo ama wax laga qabto faafidda xanuunkan.
The COVID-19 safe app will assist in automating part of that.
COVID Safe app kan la yiraahdo wuxuu sahlayaa in si automatic loo raadraaci karo dadka ay dhici karto in xanuunka lagu daartay. Nidaamkaas iyo bulshada oo qayb weyn ka qaadatay ka jawaabida coronavirus ayaa mas'uul ka ah in la yareeyo faafida COVID-19 oo la gaarsiiyo heer ay isbitaalada iyo nidaamyada caafimaadku dalku maareyn karaan. Annie Butler, oo ah xoghayaha qaran ee ururka umulisooyinka iyo kalkaaliyaasha caafimaad, ayaa sheegtay in kalkaaliyaasha caafimaad ee dalku ay soo roganayaan appkan.
The app is not intended as a panacea. It is just an additional measure along with all the other measures that have been put in place and will continue to be put in place to manage.
Appkani ma aha mid loogu talagalay inuu noqdo kaniini wax walba daaweeya. Waa tallaabo dheeraada oo sida tallaabooyinkii kale lagu maareynayo faafida COVID-19 ee dalkan Australia. Ma ahay qabiir, laakiin waxaan u fahmay inuu ku shaqeynayo aaladda Bluetooth-ka la yiraahdo oo moobaylada ku dhow ay ku xirmayaan ama sida loo bixiyey labada moobayl ay isa salaamayaan. Waana salaanta keliya ee hadda la ogol yahay, ayay tiri. Golaha ganacsatada Australia ayaa iyaguna taageeray appkan. Cudur ururin la sameeyay ayaa muujinaysa in 45% shacabka Australia ay sheegeen inay isticmaalayaan appkan, halka 28% ay sheegeen inaysan isticmaali doonin. 27% ayaa sheegay inaysan hubin hadda inay isticmaali doonaan iyo in kale. Kala soco wararka u dambeeyay ee coronavirus oo luqadaada ah sbs.com.au/coronavirus.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.